studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Hedi be studio tamani yoda sa yo saki ko modo Ousmane Dicko halanton kabaruji gondi do di yude men zone de la presse la Bamako Mamadou Keita wona nento boggi jande dabare DDR motifa ande non fuddali hore mudon bi tidalaji tadini golle o nena ana buri ujinaji di don habatobe fulbe haabe windi be hen ujinaji sappo didi woni ko ndarto visa Schengen le ambassade de France fu yobata e wi ndarto be yogabe non deda dabara ana e ko tidini kebal visa o yo Al-Mokhtar Boubacar o wiyete o neddo leydi Niger ana jodi de mari do du ila ko badato dubi chapantati hikka hono fu o hejiri le yimbe le meden di jamudun on keban le ido kabaruji yo di ngodi sembe kabaruji di men jogani on bismillah madon e do studio tamani dabar tetugol kaborde wonde nokku goto e nattingol e yimbe dun DDR fulbe haabe bambe kaborde chartano dum cakite janvier fuddali tafen nenna e wi horbe DDR non yotti dalaji taadin golle mudun ka andande be non ana wonde ana wonda les cercles de région ofu ana buri habato ujunaji taton fulbe haabe windabe keddan Ousmane Diallo buri e momindi sendugo
tetugol kabordo gol fuda e tafon ka windugol inde habatobe fuddi les cercles ngaji mopti di fu ila enoga enay lewru decembre yabbe nondo e wi horebe feddende hejabe cercles ngaji di fu janginama ndokkama kake pandarano windudo habatobe dentina jogibe kabordo be fu le nokku goto kede ko komanda dikko horeje commission DDR mopti wi
kabatobe inde mu e ana wonde windede wona golleji DDR komi andi non imade mun yo buytude basiji hakkune janyili wattu joni ko yata e kabatobe ujunaji idi wadde e ujunaji tati inde mu windam
feddende holiti wiide sini o golle timmi dum wadan fa war horeji timma ngulkaaji dabaaji timma fal gol dawbe do laawi timma hono dum e nandere mudum kede fa han kuma daw dikko
golleji di latike sababu mi taykiti wiide jam warti le region mi den koli wiide so kabarde de nangama dum latato sababu jam e DDR hewte
o golle DDR habato bujinaaji jetto kani bamede ngatte le pelle didi dum woni ko horejo arande de fedde wiide
gubbe didi ngoni hen goto ana nodde centris goddo dana amasa le gubbal centris sinu jikewdi ana hen wana fulbe tanon le gubbal dana amasagu yo haabe doso en ngoni hen gubbal fur hokki registre ngaji nay idu holita wiide kabotobe ujunaji nayo ngoni le gubbal dana amasagu ko gubbal centris yo ujunaji nay dun
tagal e pelle didi cercle gondo le region mopti fu habotobe ujunere bindete fandarono limtude jogibe kaborde be ngala leede gube didi
Fati dala wuddi leni meden ka hebana jogala Union Européenne andini daranto ko heewi e wi arbe mudum le mali dono golleji neddaku e denago e wonde ka be paboto gouvernement Mali no laamu wartita le region ngaji moti kanyi segu le nokkuji do basiji keraaki tafen nena dun e wonde nan golle mudum lato kana latta ko kana dena gowarta liide do pale o do kabaru be andini kenyeli jodo dagol e yottinobe kabaruji keddena Ousmane Diallo buri e mumindi sendibu
he yabe denta leede tuba kobe dum wonno ie gombe do mali do ceede ke wiide ba boto kanan kobe leedi mali ndi yalla deejere ana hebe le hakkundere leedi ndi e wi ambassadeur Union Européenne gondo do mali do Alain Holeville rafindena gu gondo le o nokku ana hulbeni tidalaji kewdi goddi leede nokkure toño goji hono laamu bondo e terrorisme yaako
le premier besoin
ko be kan hun cande hore tafun ruta gol kabitibe be e kanya dun kala goldirde de jamarnde hasindini hono kabar jande e sariya en dano dun yata tiagal denagu du famdiri fuf lam ko be dun tawetun yalla pabato be kanya goldirde modde na keba wartude
ke yado denta lead europe gondo do mali o holiti wiide kabaru denagu leedi ndi an haani yewtede Alain Holeville wi imadraaji an kan ngade de nyande fufa denagu hebe dabareji goddi du pe yalla denagu dumido an hebe
je pense que l'une des
allaji lam ko be kanye pa otobe yo hinade golleji e on wattu goto dun fide dabareji kasindinaade wana fe hunde yafunde e dawrude parti fetiera yo ngarta e mere siki wala fe lam ko be na kewi golleji pa yo golleji e wattu dabbo o hudbini o do kabar o woni be mbowi hinade dabareji e le wattu dabbo dum jabalataade taguma
seul court terme
ila hitande 1958 Union Européenne do imadara Fonds Européen de Développement ana wondi e fa baade Mali le golleji kewdi hono yirwere kire duuji nedaagu mojingol lawi kanye gollerde lamu
on keɓe faamu yo Ousmane Niali Boule e Mamadou Sama Seku. Kala ko jiɗɗon faamitaade noon, on mbawi fawdata fawde ɓeɓe amen Facebook et Twitter, on mbawi noddude ɗu numéroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon. Coggu dartugol visa yaade Faransil ko wonno ujunaji jetti ɓeydama fa ujunaji sappo e ɗiɗi. Toƴeral ɗiɗo kabaruji heɓama e ley hunde ko dartoɓe wonɓe damal ambassade France ɗi mbaɗi ɗo e wi mabɓe e ɗum eko tiiɗini heɓugol visa e on wattudu ambassade leydi Faransi li mbaɗi ɗo totti jogola joƴƴingol tanki fa warde dartugol visa gollirɗe wonde. Ndenno keɗɗen Ousmane Diali Buli e Mamadou Sam Seku.
Nde dabare fuɗɗama tabede illanogo e tati lewru janvier ndu, caggal ɓeydugol coggu visa o kabaruji goɗɗingo gaɗɗi sababu fa ɗum tiiɗa. Ɗum wonno ko o neɗɗo goto momin tawi dambugal ambassade leydi Faransi ɗo Mali ɗo holliti wiide.
Nden coggu visa o wonno ujunaji jetti ka joni ɓe ɓeydi hortama ɓe ujunaji sappo e ɗiɗi. Caggal sono e yuɓoy kalis o to banki to a dara rendez-vous to consula, saabi so ni a wala rendez-vous consula toon a wata foy joƴinoyde kayitaji ma.
Ɗi dabareji ɗi kanankoɓe leydi Faransi ndi ɓami hasin dimɓe nde hunde kolliti wiide ɗum wela ɗum ɓen. Caggal hebbingol coggu muɗum e wimaɓe nde ɓe dokkima wattude kanɗa joƴinde talki maɗa dow ɓembe ande ɗe ɗum duɓɓe teddinta ɗum darto ɓeɗum ɓe ana jogui tiɗallaji sanne e wimaɓe.
Ko arde e tiɗallaji ɗi fof yo kabaru internet nder leydi Mali wona goɗɗo fof andani ande kese ɗe. Caggal ɗum ɗum neɗɗo ne hani yaari to banki toon ndenno yo tampere dow tampere ɓeydade ɗum fof ujunaji sappo e ɗiɗi ko yoɓete ko tottatake sa heeɓi visa ma gassi sa heeɓa ɗum a mursi.
Ɗi waylitogoji gaɗi ley wattumo kanankoɓe consulaire leydi Faransi gomɓe ɗo Mali ɗo gatti golleji dartugol talki visa dow gollirde centre kappago gonneɗo Bamako ɗo. Pangal talkuruɓe noddirta passeport diplomatique ndu e kolliti wiide fa han jokkete nanguede ley consula o.
Jeyaɓe leydi Niger hewɓe natti e malinkoɓe fa koɗa kum e mabɓe jatika andatake. Nana Almoktar Bobacar yo o misalu e ɓen o tafowo jande ana ley Mali ɗo ila hitan 1990. Nenno ana wayi hono ɗo o jeyani teddengal fuu ana hakkunde makko e malinkoɓe. Rokayatu Aboubacar Abdourahmane mo studio Kalangu gonɗo ga handen yiidi e makko ley dehande bankondi Bamako ɗo o sofodike e muɗum no o heƴiri ley leydi ndi. Keɗɗenno Ousmane Niali Boule e Mamadou Sam Seku.
Idukoji janɗe ley nokku goto ley bankoni nanete deande wonde Bamako ɗo golloɓe golle juuɗe leydi Niger goni ley mun. Ley on nokku ɓe gollata janɗe eɗenima paɗɗi tatteji fuu. Almoktar Boubacar bisimimi ley makko. O gorko mo duuɓi muɗum mbarata capanɗe joyyi. Almoktar yo misalu hollitinde en fuu en gotum.
Ko jimi jandam ɗe wasi yarde yesso donc ngarmu ga en ndenno mi hindiki golle wayluɓe saabi wattu no gonnomo Niger tun ele wattu foftere am ne hanno guere ɓeɗo ewɗo no ɓe gollirta fa joni kayɓe ne wawi ko kullande hoore.
Malinkoɓe gana ha sidi en gana wañɓe si woɓɓe. Wonno ko Almoktar Boubacar Seydi wiide e wi makko o joɗoke ley on nokku tiɗallaji fuu o heɓay.
Alhamdulillah minen ɗo en nan no golla e ley jaam saabu ga leydi Mali ga ka hewti a naati ɗo tan Allah to hono malinkini tiɗala fuf jeeyi ɗo en ɗum gomi ɗo jaati wonko pammi e ɗemgal bamanankore ngal hono an sagoma e an cle en.
Mali e Niger yo leyɗe ɗiɗi gonɗe ley hirnange runde Afrique nde ɗe joolari gatte ley muɓɓe sanne.
Nde yewtere ana e gollude gaɗaɗe ley Mali ɗo hakkunde studio Kalangu leydi Niger kañum e tamani ɗo Mali ɗo fa faba yirwere gollude hakkunde projet ngaji fondation Hirondel.
Studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
So garte kabaruji région ngaji meɗen suka jokkalo mo duuɓi capanɗe nayyi majji ko ɓuuri yontere hande kajolu yo kanŋe o sodanno lidamaji ɗe heedi misenili cercle kajolu on. Nenno e wi seeɗen ka heedi kudi warto o yarno ka nenno aralbare nde guɓal sukaɓe ka yahino dartudema ka wala fuko nana e makko. Le cercle banama du lumo commune Touba Koro yontere fuu nde fuɗɗiti beete aralbare ka soldat sien ana kaybi wonnaɓaɓe Touba Koro kañum e sibiti ene julaɓe ñono jaɓal fawarde narak fuu ana kulti saabu joppino luumo ngo ila nde jaadikoɓe ganno masibali lewru décembre ɗaɓɓino ni. Yimɓe joom en kaɓorɗo coggui keña du dabaji cewɗi baali kañe beyi yojinde wuuro Bentia le cercle ensongo e on wattu du joguiɓe kaɓorɗe ɓe anda koko gondi du naɓi kaaki kewɗi joom bitigui goto. Sescom Chabaria du les commune Bourem o foyama keña yimɓe ɗiɗon joguiɓe kaɓorɗe lelni kala gonno e ley suudu dowtoro ndu ɓe naɓi leɗɗe kaarisiji fa wadde e téléphone ji yimɓe. Oɗo kaddude ɗiɗo kabaruji kedde heɗar fande yewtere mane yesso yen tawde ko waraali.